More music at spacegospel.com.
Nitabibu wakaribu, tabibu wa hajabu, na rema na daima, ni dawa ya kenjema.
Thank you.
More music at spacegospel.com.